Rubude.
Nano Sky Speed.
Tando limepanda bei, mafuta yamepanda bei, maisha yamepanda bei, na mapenzi yameshuka bei.
Natafuta maisha
ili nipate duni patido.
Natafuta maisha
yali nipate money money.
Natafuta maisha
yali nishikiru.
Natafuta maisha
yali nishike money.
Rafiki wa Masaki, wezio naishi tukigogo eh. Ni kweli so uongo, si wote tunaishi hapa Bongo. Tunaishi hapa Bongo, ila life ya Bongo mi Nani choma ubongo.
Bando limepanda bei, mafuta yamepanda bei, maisha yamepanda bei, na mapenzi yameshuka bei.
Natafuta maisha
ili nipate duni patido.
Natafuta maisha
yali nipate money.
Natafuta maisha
yali nishikiru.
Natafuta maisha
yali nishike money.
Kongelo na kula bagaga boga utamani, mwezio na kula bogaga na tamani lae. Omba kachumbali kidogo, nikale na ugali wa muogo. Wanangu na mama yao wako nyumbani wanasubirie. Wako hoi hoi.
Bando limepanda bei, mafuta yamepanda bei, maisha yamepanda bei, na mapenzi yameshuka bei.
Natafuta maisha
ili nipate duni patido.
Natafuta maisha
yali nipate money.
Natafuta maisha
yali nishikiru.
Natafuta maisha
yali nishike money.
Oh my God.